madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa safarkeedii ugu horeeyay ee iyadoo musharax madaxweyne ah dhamaadka bishii hore ku tagtay xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Waxay ku lugaysay qaybo ka mid ah derbi laga dhisay magaalada Douglas ee gobolka Arizona xilligii Barack Obama. Kadibna isu soo bax olole oo ka dhacay Douglas ayay Harris waxay ku sheegtay in waddanka ay waajib ku tahay inuu ilaaliyo xuduudkiisa, laakiin waxay sidoo kale ku baaqday in hab wanaagsan loo soo dhaweeyo soo galootiga sharci darrada ah.
And so we must reform our immigration system to ensure that it works in an orderly way.
Waxa ay tiri, marka waa inaan dib u habeyn ku sameynaa nidaamkeena socdaalka si aan u hubinno in si habsami leh uu u shaqeynayo, inuu yahay mid bini'aadantinimo ku jirto, iyo inuu dalkeena ka dhigo mid sii xoogaysta. Qaar ka mid ah dadka reer Arizona ayaa sheegay in arrimaha soo galootiga ay tahay sababta ugu weyn ay ugu codeynayaan madaxweynihii hore Donald Trump, kaasi oo ballan qaaday in si adag uu wax uga qaban doono socdaalka sharci darrada ah. Waatan Jane DeGrazia oo ah codbixiye jamhuuri ah oo ka soo jeeda Arizona.
I have no problem with legal immigration, not at all.
Wax dhib ah kuma qabo socdaalka sharci darrada ah, haba yaraatee. Laakiin Jane DeGrazia waxa ay leedahay kuwa sida sharci darrada ah u soo gudbaya ma mudna Mareykanka. In ka badan 4.1 million oo codbixiyaal ah ayaa ka diiwaangashan gobolka Arizona, qiyaastii 530,000 ayaa isku diiwaangeliyey inay ka tirsan yihiin xisbiga jamhuuriga, halka in ka badan 920,000 ay isku diiwaangeliyeen xisbiga dimuqraadiga. Qiyaastii 430,000 codbixiyaasha gobolkaasi ah ayaa ku diiwaangashan codbixiyaal madax bannaan ama kuwa aan la safnayn labada xisbi ee waaweyn. Waa kan Mark Kimball oo ah codbixiye madax bannaan.
The independent share of
marka tirada codbixiyaasha madaxa bannaan ee Arizona runtii way sii kordhaysaa. Kimball waa guddoomiye guddi doorasho oo ka dhisan magaalada Tucson ee gobolka Arizona, waxaana uu isku diiwaangeliyey codbixiye madax bannaan. Waxa uu sheegay in socdaalku uusan ahayn arrinta ugu muhiimsan ee qof kasta codkiisa dhiibanaya.
Republicans are far more likely to say the major issue is immigration.
Jamhuuriyiintu waxa ay aad ugu dhowdahay inay ku dhahaan arrinta ugu weyni waa socdaalka. Dimuqraadiyiintuna aad ayay ugu dhowdahay inay ku yiraahdaan arrinta ugu weyni waa ilma iska soo ridida. Kuwa madaxa bannaanina waxay u badan tahay inay yiraahdaan ilma iska soo ridid, laakiin ma ahan mid sidaasi ugu weyn. Arizona waa gobolka keliya ee sida weyn loogu loolamayo ee xad la leh dalka Mexico, waxaana uu la tacaalayaa tiro aad u badan oo ah soo galootigii yimid sanadkii 2023. Maalintii ay Harris booqatay xadka, Trump oo olole ka waday gobolka Michigan ayaa mar kale ballan qaaday inuu xadka xiri doono.
We will begin the largest deportation operation in American history.
Waxaan bilaabi doonaa howlgalkii masaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka. Ma haysano khiyaar aan ka ahayn inaan sidaasi yeelno. Laakiin Daniel Gutierrez oo ah codbixiye da'yar oo ku nool gobolka Arizona ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko nidaamka socdaalka oo aan qoysaska kala fogeynaynin muddo dheer. Waa arrin aad u xanuun badan in la arko qoysas la kala fogeeyey. Daniel Gutierrez ayaa sheegay inuu aabihii taageere u yahay Trump, halka hooyadii ay sheegtay inay u codayn doonto Harris. Waxaana uu doorashada madaxweynaha ee soo socota Gutierrez go'aansaday inuu u codeeyo xisbiga dimuqraadiga, halka qaar ka mid ah reer Arizona ay garanayaan cidda ay u codeyn doonaan bisha November. Kuwo kale ayaa waxa ay diiradda aad u saarayaan sidii dad badan ay ugu dhiirigelin lahaayeen inay codeeyaan. Joseph Garcia waa agaasimaha fulinta ee ururka Sistema Vota oo dhiirigeliya dadku inay codkooda dhiibtaan.
Whatever the issues may be, you know, we want them to be.
Si kasta oo fikirka loogu kala duwan yahay, waxa aan rabnaa inay noqdaan codbixiyaal xog ogaal ah oo go'aan gaari kara. Runtii iyaga ayay ku xiran tahay cidda ay u codeynayaan. Waxayna codbixiyaashani gacan ka geysan karaan inay go'aamiyaan qofka ku guuleysanaya aqalka cad 5-ta bisha November.